Deep kwenye moyo umenikama, wewe bi mama. Let me keep it loyal, baby mama, baby mama,
baby mama, pole kwa drama. Ulinivumilia kipindi niko kwenye plama. Kila siku ukudani, unanitoa mahakama. Nimechoka ukundani, ukujali na vaa pama. Tafikizo na kuambia, napiga danadana. Kashika mimba na ukuitoa, we ni mama. Nafarijika mtoto anakuwa, we ni mama. Zibadikiwe shuli za mikono ya lolo na nono. Spidi yangu lipokuwa kama konokono. Ulinipo mkono, nakumbuka masomo. Naishi moyoni mwangu, nakumbuka mapono. Saizi watoto mitano tena, kazi wala matano tena. Bamba mfresta, nyeni damdam tena. Mwendele kupendana, vivevo na fry tena. Muko na kili nyingi, dunenzeme na fry tena. Kazi yenu ni shule, mama zenu wa fry. Your beauties ni shuhulis, your cuties ni olives. Your all eyes and I love ya. You're priceless and I'm a proud of ya. Nicer, I'm proud of ya. Nina both ya nikitika ni za kwenu. Maestri hip hop msijeleta mayenu. Baby mamas, hii ni ya kwenu.
Me and you the morning, I was night na noon. You are always in my head. Pesaro ya sabuni na pambana ni kibuni. Nizis I can feel happy. Deep kwenye moyo umbeni kam. Baby mama, let me keep it loyal. Baby mama,
watoto wamebadikiwa kuwa na mama kama wewe. Kama ni ambi yangu, kila kitu upewe. Umetisha sana, kwa hizo wadi uletewe. Shout out kwa single mothers wote, heshima wapewe. Vile unapenda mtoto mwenzako ubadikiwe. Kweli sikuwa re, nilizana mwenyewe. Lazima nimalize vesi, ndo ntoki ndani wewe. Usije ukacheze easy's baby. Wewe usije ukatelezea easy's baby. Wewe utajikuta umejana vitu mwilini. Uff, utajikuta nimeingilia mdomoni tukio uko nani. Uff.
Yeah, no shine up. Fundisha mishahara na flow sap. Fundisha tu hala. I'm grown up. Najua ninachofanya and we are sold out.
Wewe, wewe,
it's a song. I need the chorus, I need the chorus. I need the bridge, I need the bridge. My baby mama's wote wote. What's up group? Wakenza bonga sasa wewe. Kwenye magroup, tasikia baba gani wewe. Ufanye majukumu, masoja tuli hasu sana na nyinyi. My baby mama's ni mamaster jamani. Waleza kom kom shinda shetani. My doctor wapo na wasubiri kazi ini. Wangeza enda wakamchinja lakini. Awako enda wakatunza madini. Na leo wapo na kimbia kazi.
In the morning, I was night na noon. You are always in my head. Pesaro ya sabuni na pambana ni kibuni. Nizis I can feel happy. Deep kwenye moyo umbeni kam. Baby mama, let me keep it loyal. Baby mama, baby mama,
Oof.